pussy and cool. Haijalishi tuko wangapi, ninachotaka napewa, nichomoke niende wapi, wapenzi lake nishalewa. Haijalishi tuko wangapi, ninachotaka napewa, nichomoke niende wapi, wapenzi lake nishalewa. Basi wanione nimechelewa, tunda langu napewa, waseme ninamegewa, naona poa tu. Baby wacha uwakwite malaya, zinaswa bei mbaya, ila tumwashika pabaya, naona poa tu. Basi wanione nimechelewa, tunda langu napewa, waseme ninamegewa, naona poa tu. Baby wacha wakwite malaya, zinaswa bei mbaya, ila tumwashika pabaya, naona poa tu. Mimi sijali tuko wangapi, mimi ninachoangalia kwake mwenzenu nafasi yangu. Mimi sijali tuko wangapi, mimi ninachoangalia kwake ananipa heshima yangu. Kwa sababu nacha peke yako, kwangu atarudi tena, anavyonipenda na nidekeza kinoma, nilipotoka sikumbuki tena. Hata aende wapi ni pleasure sina, ana kwangu atarudi tena, anavyonipenda na nidekeza kinoma, na maelfu sikumbuki tena. Ila mimi ninachoangalia
Brand, Brand, Awese Munyu, Asse Munyu.